kachoma.
Nasema wesha 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 wesha. Ayy wesha wesha wesha. Wesha 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 wesha. Ayy wesha wesha wesha.
Nasema wesha lete. Siko sendo mwani. Nasema wesha lete. Siko sendo mwani.
Nasema wesha 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 wesha. Wesha wesha wesha.
Washa washa gay high low really mbali feki. Gay high, gay high. Washa 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 washa. Gay high, gay high. Washa 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 washa.
Nasewa pombe chukisha ndomo. Glass tu zigonge kuna kwenda home. Nasewa pombe chukisha ndomo. Kwenda om, eh.
Nasema wecha lete. Usiko sendo mwani, yeah. Nasema wecha lete. Usiko sendo mwani. Minataka joma.
Nasema wesha 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 wesha. Ay wesha wesha wesha. Nasema wesha 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 wesha. Ay wesha wesha wesha.
Toto kamata 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 kamata. We toto kamata. Toto kamata, 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 kamata. We, rumba sakata. Hida is a cure, trust me. It's a medicine, yeah. Hida is a cure, trust me. It's a medicine, haki wewe. Kiwa na homa unapona. Baby mechoka shindwa kusoma.
Puff, puff, pass. Puff, puff, pass. Ni feel kwenye vein. Puff, puff, pass. Puff, puff, pass. When you paint,
I see my baby.
Yeah, yeah, yeah.
I take a pona. I make a
yeah.
I put a kila kona. Kona.
A big up, Sana. Mushpavu. William Ruto. Kosha how, Mr. Bado. A ring ring entertainment. A big up, Sana. A superwoman. Aisha Juma, Mzazi William, Tuva, yeah. Kila kitu sawa, atukua na broker, yeah. Amonet Cash, Omile Chris,